Luka umutwe wa kabiri. Muri icyo gihe, umwami w'i Roma witwaga Augusto ategeka ko haba ibarura ry'abaturage bo mu bihugu byose byategekwaga n'Abanyaroma. Iryo barura rya mbere ryabaye igihe Quirini yari umutegetsi w'intara ya Siriya. Nuko abantu bose bajya kwiyandikisha buri wese mu mujyi w'iwabo. Yosefu nawe ava mu mujyi wa Nazareti mu ntara ya Galileya agana mu ntara ya Yudeya ajya mu mujyi wa Betlehemu aho umwami Dawidi yavukiye kuko yari uwo mu nzu no mu muryango wa Dawidi. Yosefu ajya kwiyandikishayo ari kumwe na Mariya umugeni yasabye wari utwite. Bakiri i Betlehemu araramukwa abyara umuhungu we w'imfura amufubika utwenda tw'impinja amuryamisha mu muvure kuko nta mwanya bari babonye mu icumbi. Muri ako karere hari abashumba barariraga intama zabo ku gasozi. Umumarayika wa Nyagasani arababonekera, ikuzo rirabagirana rya Nyagasani rirabagota maze bagira ubwoba bwinshi. Uwo mumarayika niko kubabwira ati:
"Mwitinya, dore mbazaniye inkuru nziza izashimisha cyane abantu bose. Uyu munsi mu mujyi wa Dawidi havukiye umukiza wanjye ari we Kristo Nyagasani. Dore ikiza kumubabwira: muri busanga uruhinja rufubitse utwenda ruryamye mu muvure."
Ako kanya hatunguka umutwe w'ingabo nyinshi zo mu ijuru zisanga uwo mumarayika zisingiza Imana ziti:
"Mu ijuru Imana nisingizwe, no ku isi abantu yishimira bagira amahoro."
Abamarayika bamaze gusubira mu ijuru, abashumba barabwirana bati:
"Nimureke tujye i Betlehemu turebe ibyabaye, ibyo Nyagasani atumenyesheje."
Bagenda bihuta basangayo Mariya na Yosefu n'uruhinja ruryamye mu muvure. Ngo babone uwo mwana batekerereza abantu ibyo bamubwiweho. Ababyumvise bose batangazwa cyane n'ibyo abo bashumba bababwiraga. Mariya we abika ibyo byose ku mutima agahora abizirikana. Nyuma abashumba basubirayo bagenda basingiza Imana bayihimbaza kubera ibyo bumvise n'ibyo babonye byose kuko babisanze uko bari babibwiwe. Iminsi umunani ishize, igihe cy'imihango yo gukeba umwana kigeze, bamwita Yezu, ariryo zina umumarayika yari yaravuze nyina atarasama inda. Igihe kiragera, ababyeyi be bubahiriza itegeko rya Musa ryerekeye guhumanurwa. Bajyana umwana i Yerusalemu kumumurikira Nyagasani, nk'uko byanditswe mu mategeko ya Nyagasani ngo:
"Umuhungu wese w'imfura azegurirwa Nyagasani."
Bari bajyanywe kandi no gutura igitambo cy'ibyana by'inuma bibiri cyangwa intungure ebyiri nk'uko byanditswe mu mategeko ya Nyagasani. I Yerusalemu hari umuntu witwa Simeyoni, akaba umugabo utunganiye Imana kandi akayubaha. Yari ategereje uzazanira Abayisraheli agakiza. Mwuka Muziranenge yari kumwe nawe kandi yari yaramuhishuriye ko atazapfa atabanje kubona Kristo wa Nyagasani. Nuko Simeyoni ajyanwa na Mwuka mu rugo rw'ingoro y'Imana. Ababyeyi b'umwana Yezu bari bamujyanyeyo ngo bamukorere imihango itegetswe. Simeyoni aramuterura ashimira Imana ati:
"Databuja, washohoje ibyo wansezeranyije, none undeke nigendera amahoro. Niboneye n'amaso yanjye agakiza kawe, ako wageneye amahanga yose. Niboneye urumuri rwo kumurikira amahanga, niboneye n'ikuzo ry'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli."
Nuko se na nyina bagumya gutangazwa n'ibyo Simeyoni amuvuzeho. Maze Simeyoni abasabira umugisha kandi abwira Mariya nyina w'uwo mwana ati:
"Dore uyu mwana azanywe no kugira ngo benshi mu Bisiraheli bagwe, abandi babyuke. Imana izamugira intangamugabo benshi bazarwanya, bityo ibitekerezo bihishwe mu mitima ya benshi bishyirwa ahagaragara, kandi nawe bizakubera nk'inkota ikwahuranyije umutima."
Hariho n'umuhanuzikazi witwa Gana, umukobwa wa Fanueli wo mu muryango wa Sheri. Yari ageze mu zabukuru kandi yari yaramaranye n'umugabo w'imyaka 7 maze arapfakara. Amara imyaka 84 adasiba mu rugo rw'ingoro akorera Imana ijoro n'amanywa, yigomwa kurya kandi asenga. Nuko uwo mwanya Ana uwo araza ashimira Imana, kandi by'uwo mwana abitekerereza abari bategereje bose ko Yerusalemu ivanwa mu buja. Ababyeyi ba Yezu barangije imihango yose yategetswe na Nyagasani basubira mu mujyi wabo i Nazareti muri Galileya. Umwana arakura, arakomera, agwiza ubwenge kandi atona ku Mana. Buri mwaka ababyeyi ba Yesu bajyaga i Yerusalemu kugira ngo bizize umunsi wa Pasika y'Abayahudi. Yesu amaze imyaka 12 ajyana nabo muri ibyo birori nk'uko bari basanzwe babijyamo. Iminsi mikuru irangiye, ababyeyi barataha, ariko umwana Yesu yisigarira i Yerusalemu bo batabizi. Bagenda urugendo rw'umunsi wose bakeka ko ari mu bantu bagendanaga. Nyuma batangira kumushakira muri bene wabo no mu bandi bari baziranye, maze batamubonye basubira i Yerusalemu bamushaka. Nyuma y'iminsi 3 bamubona mu rugo rw'ingoro y'Imana yicaye hamwe n'abigisha abateze amatwi ababaza n'ibibazo. Abamwumvaga bose batangazwaga n'ubwenge bwe n'ibyo yabasubizaga. Ababyeyi be bamubonye barumirwa, maze nyina aramubaza ati,
"Mwana wanjye watugenje ute? Dore jye na so ntaho tutagushakiye, duhagaritse umutima."
Arabasubiza ati,
"Ariko se mwanshakira iki? Ese nimwe nimuzi ko ngomba kuba mu nzu ya Data?"
Nyamara ntibasobanukirwa icyo ababwiye. Nyuma asubirana n'ab'i Nazareti akomeza kubumvira, nyina akajya azirikana ibyo byose. Uko Yesu yakuraga, niko yungukaga ubwenge no gushimwa n'Imana n'abantu.